Nací niño chano colo, oh, 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 colo, oh, 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 Como one, two, zango mini kiwa mta Kapiti ya ka local ni piti shema sa Toko ki toko, mogi ka donjo Someone tells the DJ ya pull up no maza
colo Na wajue hakuna kulekeza Leo ni full vibe kupanda juu ya meza
Side tunapiga top shot side tukipiga top shot side tunapiga top shot side tukipiga top shot
bao fiva kona bao fiva baby sindo tunawatch mpira kuna neighbor unaweza mwita pia bye bye shini ya forever
bao fiva kona bao fiva baby sindo tunawatch mpira kuna neighbor unaweza mwita pia bye bye shini ya forever
ajue hakuna kulegeza leo ni full vibe kupanda juu ya meza sikishuka tupandishe tugera leo ni full vibe kupanda juu ya meza
saki top shot down twende na yombele kukizitoka saki top shot down twende na yombele kukizitoka wapi saki top shot down twende na yombele kukizitoka Side tunapiga top shot side tukipiga top shot side tunapiga top shot side tukipiga top shot